Ninapojaribu kutembea naona sifiki. Maumivu na changamoto havikwepeki. Imani yangu najua wakati wangu upo. Kama walipata wengine na mimi nitapata pengine. Sikate tamaa, napambana. Acha leo wanicheke nikitafuta sipati. Na hata mimi nichelewe ila hapa sitabaki. I need success in my life. Mungu ani bless in my life. More blessing my life. Viwango vingine. I need success in my life. Baba uni bless in my life. More blessing, testimony.
Na vita mimi shuja, lazima nishinde. Baraka zangu nitangojea. Kama nikutekwa nimezoea. Mungu wangu na maminia. Bado sichoki, bado sichoki. Kama walipata wengine, na mimi nitapata pengine. Sikati tamaa, napambana. Success in my life.